Hey you, I'm talking to you. Hey you, can you hear me? Hey you, talking to you. Hey you.
Yeah. Bolanga sina msibeka mkendanga murie Mwinyanga vave kwa ninangu mwakorwa murie Betanga msiano vihore mwakorwa murie Holanga vihore vihongo mlaha ya murie Kenda mvandi tira mvandi ulaanda vaje Baholanga varie Miri mokindi na kyo ai kivetanga kirie Kirinde sende kiuma sende kivetanga kirie Mama vaye, kula sanda vaye Wasani vahongo mlande maende mhana wengu muhaya Ende ulove rambu mama laku
Kinyamu vayo, bindo ni visi robu wana aonge manadi Simbe tanga mnyolo, be tanga maraki Ikonzo mtala, mwajala kabuko Na mrembo niewe mareva
Hey you, I'm talking
to you
Hey you, can you hear
me? Malo climax
Hey you
Talking to you R.I.P. Nime shake in Niko na kato talk Aku ni budget on Niko na kadem for na watu Kani sini moto Panda za sowe talk Kama joni ngori yoni ma Three Kuja na itoka Nikuja na njora Pigo so kila labuda po Four Malo mina rap Alafu na piga lap Mina kemba mina check Na medi matia la Na December ni mahipi kuenda maziara Kani pati mina piga na madam shara Supreme Mohali pato na muhadara Badu amekonda na bado ni muslim Leta nikitim Kwaza kani kislim Magushodu wata joe Wanataka kiss me Kama una story nyamazisha Sainisha joa bai Sainisa watisha Piga yo look Make sure umematisha On point very good Dapo sa umemaliza John badu anabatiza Chapuku home tunasema gani pizza Nipechi loan kingwe kinaitisha Pitia kwa chumpala pigwa tisa Kasi ya cash ni alone Kasi ya kwenda uko kona ego Na uko na ibro Inka nairo bro
Hey you I'm talking to you
Talking to you
Hey you Can you hear
me
Hey you I'm talking to you
Talking to you
Hey you